waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
aqoonyahan saynisyahan sare ah ayaa soo jeediyey in xaaladda ilowshiyaha ee dhimanshiyada la yidhaahdo loo aqoonsado arrin caafimaad iyo mid dhaqaale xumo labadaba. In ka badan 400,000 oo qof ayaa la nool cudurka ilowshiyaha, iyada oo la filayo in tiradaasi labanlaabanto sannadka 2050. Laakiin dadka u ololeeya xaaladdan ilowshiyaha ah ayaa sheegay in maalgelinta cilmi baarista cudurkani ka hooseyso kuwa cudurada kale, taas oo xadidaysa bay yidhaahdeen barnaamijyada ka hortaga xaaladda ilowshiyaha.
We often refer to dementia as, you know, with a cognitive decline, we talk about memory, but
waxaynu alaaba ilowshiyaha ku tilmaanaa inuu yahay hoos u dhac, garasho iyo xasuus, laakiin aniga taas way igaga culus tahay. Waxaan ogaaday inaanba lumiyey fahamkaygii ahaa inaan qof ahay, ayuu yiri. Kaasi wuxuu ahaa Bill Yates oo xubin ka ah Alzheimer's Disease International, islamarkaana uu ku dhacay cudurka Alzheimer'sku. Sannadkii 2019 ayaa laga helay cudurkan Alzheimer'ska oo ku bilaabmay, markaas oo da'diisu ay ahayd 59 sano.
Being diagnosed under the age of 65, you're still working, you still have a young family.
Markii la iga helay xaaladdan, waan ka yaraa 65 sano oo waan xoogsanayay, lahaa qoys da'yar, dakhli helayay, ka fikirayay aayaha oo aan lahaa hami nololeed. Xaaladdana waa ilowshiyahe waxay iga baabi'isay aayihii noloshayda, waxay ii ahayd mid aad u xun, ayuu yidhi. Kadib markii cudurkan laga helay, Bill waxa uu raadiyey in ay jiraan barnaamijyo ka caawin kara maaraynta cudurkiisa, isaga oo laakiin ogaaday in barnaamijyadaasi tiro yar yihiin. Waxa uu markaa ku dhaqaaqay in taageerada daawo ee uu ka helay dhakhtarkiisa Kasukow uu la yimaado dadaal isaga u gaar ah oo u sahla la noolaanshaha ilowshiyaha. Waxa uu samaystay qorshe uu ula baxay Tree of Awakening Your Positivity, oo ahaa in uu dhigto yoolal yaryar oo uu kaga dhabayn karo, sida inuu dhaqdhaqaaqa badiyo, inuu cunto ku filan cuno, jidka iyo maskaxdana jimicsi u sameeyo, bulshadana u dhexgalo.
I've been doing this for nearly 5 years now. It's been a long time. And I think it's made a massive difference.
Shan sannadood baan waday. Waqti dheer bay ahayd. Farqi weyna way u samaysay noloshayda. U malayn maayo in aan ahayba qofkii 2019. Waxa aan runtii u malaynayaa inaanba ka sii wacanahay, ayuu yidhi. Bill wuxuu ka mid yahay 400,000 oo qof oo Australiana oo la nool xaaladda dementia. Professor Henry Brodaty waxa uu ka mid yahay isuduwayaasha xarunta caafimaadka maskaxda dadka gaboobay ee University of New South Wales. Hadal uu ka jeediyey National Press Club-ka Canberra waxa uu ku sheegay in cudurkan uu Australia ku yahay dhibaato xun caafimaad iyo dhaqaale ahaanba, loona baahan yahay in la helo hab cusub oo loo waajaho.
We need the slip, slop, slap of brain health now and hope for research.
Waxaynu u baahanahay inaynu shaati iyo wixii la mida kor ka xidhanno, kriimka qoraxdana ismarino, koofiyadana madaxa saarno, oo aynu rajayno in cilmi baaris cusub la sameeyo. Maalgelinta xaaladda ilowshiyuhu wuu ka dambeeyaa ama ka yar yahay maalgelinta kansarka iyo wadna xanuunka, inkastoo ay xaaladda ilowshiyuhu sii kordhisaba culayska cudurrada. Cilmi baarustuna waa lagama maarmaan si loo helo sida ugu wacan ee loo bixiyo adeegyo, ayuu yidhi. Xarun magaceeda la yiraahdo The Center for Healthy Brain and Aging ayaa daabacday natiijo ka soo baxday tijaabo lagu sameeyey barnaamijkii ugu ballaarnaa adduunka ee ka hortagga ilowshiyaha oo lagu sameeyey online sannadkan horaantiisi. Barnaamijkaas oo loo bixiyey Maintain Your Brain ayaa lagu dirsay saameynta ay tababarka dhaqdhaqaaqa jirka, nafaqada, kobcinta garashada iyo caafimaadka maskaxdu u leeyihiin kororka ilowshiyaha. Waxaa la ogaaday in 3 sano kadib dadkii qaatay tababarka laga arkay horumar weyn oo ku saabsan garashada iyo halistii ilowshiyaha oo yaraatay marka la dhinac dhigo dadkii helay macluumaad guud kaliya. Mr. Prodotti ayaa marka la sheegay in loo baahan yahay maalgelin badan oo kale si loo hubiyo in baaritaanada kan oo kale ahi dhalaan nidaamyo waxqabad leh oo lagaga hortago ilowshiyaha.
There's now a new paradigm, re-ablement. It's like rehabilitation. It means enabling people with dementia.
Hadda waxaa jira hab cusub oo loo yaqaano dib u kartiyeyn. Waxay la mid tahay soo kabasho. Waxay ka dhigan tahay in dadka qaba dementia loo awoodsiiyo in ay si wanaagsan oo farxad leh u noolaadaan sannado badan. Anigu arrintan kama aan rajo beelin. Waan ogahay in noolaanshaha sannado badan adag tahay, laakiin muddo dheer bay dadku u noolaan karaan si wanaagsan iyaga oo kordhinaya awooddooda kuna raaxaysanaya noloshooda. Barnaamijyo ayaa jira, laakiin way yar yihiin, maalgelintuna kuma filna, ayuu yidhi. Dementia Australia waa hay'ad ka shaqeysa inay wax ka qabato daldaloolada ka jira taageerada dementiyada ee bulshooyinka nugul. Ururkani waxa uu bilaabay wajigii labaad ee barnaamijkiisa deeqaha yaryar ee bulshooyinka kala duwan, kaas oo ka caawinaya ururada bulshada inay dhisaan wacyigelin iyo faham ku saabsan dhimanshiyada bulshada Aboriginalka, Torres Strait Islanderska iyo bulshooyinka dhaqanka iyo luqadaha kala duwan leh. Nigel McPaul waa maareeyaha guud ee kormeerka qiimeynta iyo horumarinta ee Dementia Australia.
Aboriginal and Torres Strait Islander people, the dementia prevalence rate amongst that community are
heerka faafitaanka dementia ee bulshada Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderska waxay ku dhawaad 3-5 jeer ka badan yihiin tan guud ee dadka Australianka. Sidoo kale, ugu yaraan 82% dadka qaba dementiyada ee Australia ku nool ayaa ah dad ku dhashay waddan aan lagaga hadlin Ingiriisida. Waxaanu markaa ognahay in ay baahi ka dhex jirto kooxahaas, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in labada kooxoodba la kulmaan caqabado ka badan kuwa dadweynaha guud oo ah sidii ay ku heli lahaayeen daryeelka dementiyada iyo barnaamijyada kale ee kahortaga iyo maaraynta.
In any language, navigating dementia and aged care support can be complex and often confusing.
Waxaynu luqad kasta si sahlan ugu odhan karnaa in ay raadinta kaalmada dementia iyo daryeelka dadka waayeelka ahi ay noqon karto mid adag oo mararka qaarkoodna lagu jahawareero. Waxyaalaha kale ee aanu ogaanay waxaa ka mid ah in bulshooyinka kala dhaqanka iyo luqadaha duwan dhexdooda kelmadda dementia lagala kulma ceeb, taas oo dadka dementiyada qaba dareensiin karta go'doon, ayuu yidhi. Wuxuu kale oo Mr. McPaul sheegay in dadka ay ku dhacdo go'doonku ay ku sii xumaadaan ilowshiyaha iyo garashaduba. Waana mid ka mid a sababaha uu u rumaysan yahay in barnaamijyada bulshadu maamushaa ay muhiim yihiin. Waxaa kale oo muhiima in la sameeyo wacyigelin dementia iyo in la barto sida loo yareeyo loona maareeyo halista, isla markaana loo kobciyo xidhiidhka bulshada. Bill waa ninkii aynu horay u soo sheegnay waxa uu ku cayntay oo ka caawiyey maaraynta xanuunkiisa Alzheimer-ka in uu ku xidhan yahay oo uu xidhiidh la leeyahay bulshada. Waxa uu leeyahay in kasta oo habka uu isu daryeelaa ka caawiso inuu jidh iyo maskax ahaanba u firfircoon yahay, saaxiibadina ku xidhan yahay, ay haddana la'aanta adeegyo dadka caawiya tahay fursad horay loo seegay.
Not enough money has been given to do the research to find out what works. And you have little pockets.
Lacag ku filan oo lagu sameeyo cilmi baaris lama bixin si loo helo wax shaqeeya. Waxaana jira isku dayo yaryar oo adduunka ku filiqsan oo tijaabooyin wada. Waxaynu u baahanahay in kuwa oo dhan laysu keeno si loo caawiyo dadka, ayuu yidhi Bill. Warbixintan waxaa SBS News soo diyaarisay Angelica Wade.
madonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.